Africa, fade of my Look at them, you can say Senegal, fade of my Look at them, you can say it all. I did hard, I did hard, I can't know. But I would Jabar di xaar, dom di xaar, yaakaar ci ñoom moo tax mu jël gaal trafiqué ñu ambulaan. Boole xiib ak mar mu ranke coono, mën ci nekk sa bakkan. Ndaw yaar booy génn réew mi, la jaar ci yoonu ngóoro. Thank you.